Ayihlomihlasele ibheke empini uneda nevele udevelini kofumbuka iphepha umhlaba efika kojuluka ithenda usemashini ayihlomihlasele ibheke empini uneda nevele udevelini kofumbuka iphepha umhlaba efika kojuluka ithenda usemashini iyolala 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 ikodlile inhlabuzi ziyolala 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 nazo inhlabuzi iyolala 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 ikodlile inhlabuzi ziyolala 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 nazo inhlabuzi iyolala 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 ikodlile inhlabuzi ziyolala 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 nazo inhlabuzi iyolala 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 ikodlile inhlabuzi ziyolala 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 nazo inhlabuzi
Manje siyempini futhi ngizowina ntanga ngiyakutshele nayisweni Mayishuba ishube mashwabane ngithi amagwala wahle Babona beshukum lokhu beshashada umona asuke esweni Senivala umlomo ngale nombolo kudala sanjele isuseni
Kojuluka ithenda usemashini ayihlomihlasele ibheke empini uneda nevele udevelini kovumbuka iphepha umhlaba efika kojuluka ithenda usemashini iyolala 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 ikodlile inhlabuzi ziyolala 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 nazo inhlabuzi iyolala 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 ikodlile inhlabuzi ziyolala ziyolala Ulala nazi inhlabuzi
Namuhla Shaya ngensayizu snakanaka Qhume intayizu Zandla zikini Ngiphethe umthayizu Sanitize Lala ugodli inzabula Kebula sebula Ningavala ngizovula Bathi nyagula Vele nyahlanya Banya nyanya Tuso palazo Qibisha la Khule ngebola Manje ngibhozu Sna ugogo Mkuba ithambo Angilgogoli Ngimbuwa kukhoma
njengamachwane ngukebe ngibagwaza ngehithi isipelete 50k4 feature isikwelete amahemhem awubatshele usigwinyu uyabizweni uyisekene ayeveza amazinya ama-nm ngantshela ngiyabuya ngisekose vela ngizwani nanepolitiki angisarephi sengiyapholofisa imvula yohlwaye ngiyanibhabhadisa ngifazela impepho ngiyayithokozisa awubaya ikohlisa ngiyabakhohlisa abaxovi bendaba bayangikhohlisa idrake newele ngishipopin ngiblindi kakhulu sengiyabonisa iyolala 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 ikohlile inhlabuzi ziyolala 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 nazo inhlabuzi iyolala 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 ikohlile inhlabuzi ziyolala ziyolala